warbixinay sigxiga ay soo saarayeen ciidamada booliska dalkani Kenya sirdoonka dalkani ay quudinayeen ayaa waxay sheegayaan in kooxaha Al-Shabaab dalkani Kenya gudihiisa dhacdooyin kala duwan ay ka geysan karaan dawladda iyo dadka shacabka gobolkani ku dhaqan iyo gobolka xeebta uga digayso dhaqdhaqaaqyadaasi kooxahaasi doonay in dilal ay ka geystaan gudaha gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyiga bari iyo guud ahaan dalkani Kenya in foojignaan laga muujiyo Nuur Cabdo waa falanqeeye ka faallooda arrimaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari iyo arrimaha insaanka ayaa qaba digniinaha iminka dawladdu ay ka soo saarayso kooxda Al-Shabaab ay sheegayso in qulqulatooyin ay ka geysan karaan gudaha gobolkani ay tahay mid aan ku cusbeyn dhagaha muwaadiniinta Kenyaanka balse su'aalo la iska weydiinayo ku hortag la'aanta waxa keenay ka warbaahinta gudaha dalkani Kenya ayaa lagu tusiyay tiro ay dowladda dalkani Kenya aaminsan tahay inay yihiin kuwa doonaya in qulqulatooyin ay ka geystaan sidoo kalena waxay dul dhigayeen lacago taasina waa midda inta badan dowladda dalkani Kenya ay farta ugu fiiqayso in tiro badan oo muwaadiniin Kenyaana gudaha dalkani Kenya ay kusoo noqdeen qulqulatooyinna ay ka geysanayaan haatee cabdow iyo khubarada kale ee falanqeeyaha arrimaha amniga ayaa qaba tirada ugu badan ee gudaha dalkani Kenya soo gelayo inay yihiin kuwa gudaha ku sii sugan
marka lama waxa cusubada hadda ku cusuban ma aha waxa kasta dowladda Kenya ay dhaxday inta saas in darabe waxaan soo la sheegay ama hadda ay dareen gaar ka ka dhigtay dadka inta soo meelada lagu sheegay ee ay leh hadda ay jeedeen hadda markii uu tarada soo marka la waxa la bay tarada tan la markay bishay laba tuulo oo ka tagay deegaanka magaalada county ee bariga magaalada Kenya walla ne hari rosu yiraa iyo kamoreela leen jeedeen la iyo soo dalay laba tan iyo san kilometer magaalada ayay qasbeen loo
dowladda dalkani Kenya ayaa mar walba qabta inay ka horta ku sameeyayso dhacdooyin kala duwan oo suurtagalnimada ka dhici karay gobolkani ayna fashilisay tiro fara badan oo doonaya in dalkani Kenya weerar ku soo qaadaan sidaasina waa sida uu ku doodayo Charles Owino afhayeenka ciidamada booliska ee dalkani Kenya Mr. Nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in ka hortagga laamaha amniga dalkani Kenya inuu yahay mid aad uga yar sida dowladdu ay iminka qabto mishan rabadlaanka iyo dowladdu waxay sidoo kale soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in xarakada Al-Shabaab tiro ka tirsan ay kasoo gudbeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya halka qaar kalena ay kasoo gudbeen Kenya Boni Forest ayna doonayaan inay dhacdooyin ka geystaan xarumaha inta badan dadku isugu imaadaan oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka masiixiyiinta u cibaado tagaan maxamed farax shire VOA garissa